Amaso byegatala bangako ensonda zekulu ne wansi musozi byesila wozangako umanyi buli kimu ne bibye wala umanyi ne byendowooza mukyama emisana n'ekiro. Wati wabude untekela wedala balinga bagalude nkulabye umpisa mu mayengo okuva mu buto wange yegwe kabite nachi nachi wede umpisa.